Tongo Records,
Bin Laden.
Yeah, oi, Raw phenomena, holla at your boy. I'm now falling and I'm falling as si boy. Na star wima, orchestra kabi chuka sim na enjoy. Na vunja mifupa na wana bima na fear moi. Oi, upandi nesto pandi shavi. Na supply bars ni teni afisa ugavi. Leta singeli ya trotrapia ni ta switch ni ta sound fiti. Vandami ya rap, mabolo yang na pig around kiki. Na sina kiki, na siandiki mziki na ndika hiti. Beki ya boli, Paulo Maldini unapita vip. Kaukuta wa Guantanamo, mkato na lindalango. Kwa adibutu za michongo na streka wana mipasi. My lyrics, 16 bars on my left hand. Booth na chora mistari kwa rizla kuleni. I feel sorry for young rappers, please don't do that. Bonjour, koma sava, pull up.
Nasikia harufu, nasikia kiki za madufu. Nasikia kimenuka mbaka nja kiupi. Nao tunajua nani chawa nani kupi. Nasikia harufu, nasikia kiki za madufu. Nasikia kimenuka mbaka nja kiupi. Mr. Snoopy Doggy Doe, domo chafu kama vile choo wameka. Uja kosea na unaomba msama. Kwenu wananiona hata ukizima taa. Maneno ya ishi kila siku, yeah. Molin sumtam kama chiku, yeah. Mateso inakuja bada kitu, yeah. Matusi ya nogi mbaka usiku, yeah. Niache, napoenda sipa jui. Ile bichezo na jocheza wanacheza mepetui. Kila narona unanijua na mabraza unijui. Umejaza nyama ile mashine haikui. Demu wako viyatu mkononi ya subui. Katoka ghetto, kupigo beto. Wauni wana shabo huko na pigia. Kapanga, kakonga, kapanga, bankompla.
Nasikia harufu, nasikia kiki za madufu. Nasikia kimenuka mbaka nja kiupi. Nao tunajua nani chawa nani kupi. Nasikia harufu, nasikia kiki za madufu. Nasikia kimenuka mbaka nja kiupi. Nao tunajua nani chawa nani.
I was born to be the soldier, Roger, I'm crossing borders, sober and that's another now here, I thought I told ya. My mom loves me, she has face on me, and when she face me, she fast on it. I got tattoos on my soul wall, pain killing two lyrics, punch a hole. So don't pee down my back and tell me friend is painted to bring back the rain of the witch brand. Samje na sanda na mufti ona na wawa kizembe, liwambia vita bunduki nye mekuja na viwembe. Wali mwende, aste aste mimkali wa misimu yote na deka kama nkoshamte kifuani kwa mama. Afsiringi, sam na mpa kipofu zaadi ya luninga. Fu mna vimba, mna ringa, leo na watoa ujinga. Wakikuambia, ndevu bila hela ni nyasi. Wambie tako bila sura ni uvimbe, au basi.
Nasikia harufu, nasikia kiki za madufu. Nasikia kimenuka mbaka nja kiupi. Nao tunajua nani chawa nani kupi. Nasikia harufu, nasikia kiki za madufu. Nasikia kimenuka mbaka nja kiupi. Najua nani chawa nani kupi. Nasikia harufu, nasikia kiki za madufu. Nasikia kimenuka mbaka nja kiupi. Nao tunajua nani chawa nani kupi. Nasikia harufu, nasikia kiki za madufu. Nasikia kimenuka mbaka nja kiupi. Nao tunajua nani chawa nani kupi.
Tongo Records.